was a banger.
Nataka unipende kauja waipenda, nipende kauta kuja penda. Nipeleke ambapo sike kwenda, twende ambapo jai kwenda. Twende kwa bimkubwa, kwa bimkubwa, anione. Twende kwa bimkubwa, kwa bimkubwa, akone. Nibebe lenze kena kulala, baby uni imi. Uni yote mimi ishawa, yiku wate wewe na mie. Niki ya mkatwa mke wote, pembeni yangu kone. Uni busu paka nchoke, tawa samuli sipote. Kinda ukine, nataka umi. Kinda ukine,
yeah,
come on, feel it when you're not alone.